chaos on the beat.
Hey, Gucci.
DJ Boss, the pandis.
It's Tuna on the chart.
It's your boy Kuno Nikubera Mushi. Jay Gucci to the next fight. Kuno life ya richinja. Bagazi ni fucka na mobile. Kuno life ya richinja. Yari tinja. Kuno life yari tinja. Yari tinja. Bagazi ni fucka na mova. Na mova. Bagazi ni fucka na mova. Na mova. Kuno life yari tinja. Yari tinja. Kuno life yari tinja. Yari tinja. Bagazi ni fucka na mova. Namova,
Gucci to the next fight.
You fucker, Namova,
Pondo the fight. Yeah.
Namova,
yeah. Ise kwa tu boy ni kubera wadi. Bagai baba maba kukatata ya kweba ni donze we wayamba kupapata. Bagai kuno boy bazi bolula mushanga. Zaufu na ukafunza cheba nzanga. 10 years mwana mungono bamo gwira madia. 10 years kaleza azi bolula mushanga. Kuchi ise kwa tutaba faya fena wete. Dinebo pesla hapa fene wakwete. Ze pack up ya tukaleza ise ni tenge. Kuno bagai bana jela bere kete. Life yari chinja mundu mwanzo seka wete. Hapa maja mwanyamba kumutambira chemo benze. Ise kwa tu boy bama tuba matufu. Nika ukangena mujiwe una tattoo. 20 hours iwe bakwira shishita. Kareza ya kweba ni donze we inaipa. Iwe life kuno kaleza na chinja. Ya kweba ni donze nini madiaka mumatika. Jay Gucci the fight. Kuno life yari chinja. Yari chinja. Kuno life yari chinja. Yari chinja. Bagazi ni fucka na mova. Na mova. Bagazi ni fucka na mova. Na mova. Kuno life yari chinja. Yari chinja. Kuno life yari chinja. Yari chinja. Bagazi ni fucka na mova. Na mova. Kuno ni fucka na mova. Gucci to the next fight.
US Nation.
Akapondo the fight.
Nakubuda.
Iso na ito.
Wacha.
Akapondo musek.
Yangi zeya.
Peori nat.
Manager
Zoyote. Shames. Nakumoda. Na iwe dati bin. Nakubuda. Na bapampa moti mwera. Nabimona nabimona mose. Bakubesa atishani barusaka apu. Bakanyama bachivu. Nabimona mose. Ela bashishe otoni. Never papa and Bajumweda. Don't go ahead, you have your cool and that. Take you to the next one.